washajua wazazi, pacha wangu mimi mwili wewe nafsi, furaha yangu itatosombwa na simanzi, mapenzi upofu nitakufuata dikizani. Uje shanichagua ruhusu nikutunze, jinsi ya kukupenda nijifunze, hadi uzee ni penzi tulikuze, hiyo naweza garanti. Kesho yetu sifananishe na jana, lami na reli hazitoshani upana, chumi mbaya about to spend my 2 days with you, leo ikona garanti. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi. Takuita wangu kabla uitwe na Maulana, you're my rose but I still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi, sasa hivi,
sasa hivi, sasa hivi. Takupenda sahi,
soon takusave na love emoji into your official name. PDA below all got your license ni bet. I'll buy some boxes you can share with me. Wache kuvisit wishina mi kifungu kutole kopi usizu bae kwa gate. Vitungu tutone ngozi uchi ujionyeshe. Si Valentine's ni kweke akas pale kwa TV. Lazma walewe and it must be me. Kesho yetu sifananishe na jana, lami na reli hazitoshani upana, uchumi mbaya but I'll spend my 2 days with you, leo wiko na guarantee. Takuita wangu kabla witwe na Maulana, you're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi. Takuita wangu kabla witwe na Maulana, you're my rose but I'll still give you your flowers. Takupenda sahi na kasi sahi ni sasa hivi.
Favorite artist but nakupenda nita compromise. Club udet ya smocha umind vile baga sifiki price. Kuna movie kwa lapini intimate, hatuwezi shikana kwa theater. Ni kuandalie kando lit dinner, tokens kidogo vile mita inateta. Kuna tisho flani ni mebuy buggy, stone vile itakuva. Ati games gani hapa labda kadi, I'll never play with your heart. Twende house hunting, tupange nyumba bila intention za kuika. Neza kopa gari, twende naona nyuki, but yo ni trip ya nja. Hukumu wa mkato ishia kwa chai, twende kibanda. Yetu ni simu iko kwa moto, chaji nende kipanda. Droti maguta, maguta, you are my fatal kiwanja. Ukipotea nda kutafuta, I'm one half, you're the other.
Made it.